Musaza Gomba omwami wa Kabaka Osaza Gomba kitunzi mugabi Frederick Williams mwenye mivulu aba mu kubazadde mu byalo bye Gomba abatanaba kuzayo bana babwe ku masomero ngabe ku asensonga ezitali zimu. Kitunzi mugabi Frederick Williams nga naye musomesa mutendeke ategeza radio yembuga kyabasa mujugumiza gwanga nti agenda ayita mu byalo ebyenjawulo mu Gomba kyokanga abaana abalina okuba kusomera ate bali mu kutaayaaya. Kitunzi mugabi Frederick Williams asinzide ku mbuga y'essaza Gomba ng'ayogerako ne radio eno n'asaba abazadde bafube nnyo okulaba ng'abaana bagenda ku masomero awatali kwosaamu era nti bwe baba n'okusoomoozebwa okw'ebikozesebwa basaanidde bagende ku masomero boogerezeganye n'abagakulira.
Abaana okuboosesa kubanga buli we boosa balina bye bafiirwa ate bye bafiirwa bikosa ebyensoma yaabwe. Tufube nnyo nga bwe kisobola kulaba nga tuzimba enkolagana ennungi wakati waffe n'abakulu b'amasomero eky'okusobozesa abaana baffe okusoma obulungi. Tufube n'okukyalira abaana baffe twongere n'okubukuumi bwabwe tubayambeko kulaba nga batuukiriza byonna ebikwatagana n'obulamu. Abalwadde bajjanjabibwe kubanga obulamu nabwo bwe bugagga ate baba abalwadde n'okusoma kibaleetera okwosaayosa. Tuwe chawali wabweka ashetagisa nga wana babademu tuwajanja wenga mchari